Zokunyuka intambo ugqwesa nolusapho nivelela zonke inkalo lempazwe ayidingi izigalo koko kukuqiqa kobuchopho kwelijelo lamakwala aqoqa ngesidoda esigquba kwisixeko zamachipha nesixhiba ngokuvimba napolitika ngobuhiba betsipa ninezimvi akuncedi ukuntsokothisa intetha kuba iingqondi zobulunga ziviwa kanye nguthathatha ongenanxa nemeko elikuyo ilizwe kutyhileke imibono yengcinga hayi nje yeliso lenyama abantu wabangazela izolo awukwazi ukubagqibela konje ubakhusela ngentsikelelo ungalindelanga mbuyekezo kulapho imfefe zikaqamata zikuxhasa naleyo ingathi mawukhwelwe entloko zezintwana owethu xa ikhona indlela yokuba liqili phakathi kwamadoda amakhulu ndivamise ukuvuna lukhulu kuba ninawa ukuze ndifunde lutho kuba kuluwa ndingazukuxhekwa sisondlo ngokufukutha kwisithebe esingesiso nesam njengokutshila ngesidanga senyindoda enkundleni yezimbizo ndaziwa ngohlathi kanguni omihlathi nerhunanti ndihlafuna umthamo ndilingeneyo kuba iziyeleku zeligada andingezigqibi ndingumfana omdala ndiseza kukhulisa ndimise isidima emzini ngenyinini
ndikholelwa ekubeni yiintetho ezingqalileyo wazibuqhekezi ubuhlobo ke masibonisaneni ze silungisaneni iziphene apho zikhoyo inxeba lendoda lihlekwe liyabotshwa nabukela nide nivuyelela abafana bakhuni noodade benu beseyela ebungozini bethunzi lokufa bekwisimo sokwezela olu canduva lokuvuselela nomlisela nomthinjana kulo mgqubasi walo mgquba bayugqusha ubashiye bemgqubasi bezithathela phantsi beluhlanga lwasemzantsi ewe lumele mna nawe mfondini indoda yiyo ngezenzo zesibindi embindini wabantu besedabini urhulumente akatshayi ngalo nqawe nawo amarhamente engancedi yetabhidi lecawe enyelisa iinkolo zamanyange sekukudala nizivela kwaye nizibonela emaphepheni komabona kude nakonomathotholo ukuxakeka kwalamaqumrhu ngezoqoqosho ezorhwaphilizo nala malungelo okutabane kunye nezinye anikayiqondi into yokuba sinandawo kule miqulu yezibhalo zalo mgaqo-siseko isele yodwa ebantwini zazini ndinganiboni ebafazini kwiipitikoti utshaba lusemzini oko kukusithengisa ngempeni yegoso okwamabhulu emangesini usazi